Ban Music.
Acha nikuimbie au nikusifie, nishakupa moyo unitunzie, nishacha uchoyo nikupe nipatie.
Njoo tupae angani, mimi na wewe kama njiwa.